Yo, I would like to sing a song for my wife, you know, that goes like bam 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 bam, you know. But anyway, let me just sing something that goes like this. Yo, OC man, give me the beat.
Obama Records Production,
baby.
I remember mweti na yambila mami kina yamba mongani boza chikondi kansi chakosa. I'll never leave your side, I'll never hate you go baga peku kei baby stand by me, I'll never let you go mama wangu baby I love you keno na put to lose you.
Sini kumbuka mwe muna yambira pachapo yamba mwe unakambira atisiza yeso funa na wina chile kusunga wino na wina walipule ya chaku chinja chalife chino ube na uwachi chinja wale ya kumia wona kajinga walishipile paka wachipanga na winga nine best man ama dansa tishani walife kaidi nero leimba na swahili
ati alikuwa rafiki yangu. Now she's my wife. Alikuwa rafiki yangu. Now she's my wife.
Nilianza kama ni machezo, silikutaka mimi na mawezo.
Tulikutana kwenye shule la saa, watu walikuwa wanaona kama ni machezo tu. Tilisiliza na high school, tikali tiko ndana bu. Na wazazi wote wananifahamu, every time wananifahoka. Sasa leo ni mke wangu, alikuwa rafiki yangu.
Obama Records Production, baby.